Bwana we
furaha.
Oh, kwa Bwana Yesu
unasamaha.
Oh, kwa Bwana we
furaha.
Oh, kwa Yesu
unasamaha.
Kwako Bwana napata amani, kwako Yesu napata furaha, kwako Bwana napata amani, kwako Yesu napata furaha, naipata kwako amani Jehova. Naipata kwako furaha e Baba, napata kwako samaha Jehova, napata kwako amani Jehova. Nishike, nishike mkono e Bwana, usiniache mwanao nikapotea. Nishike, nishike mkono e Bwana, usiniache mwanao nikapotea. Nakutegemea wewe niokoze Mungu wangu, nakutegemea wewe unishike Jehova, nakutegemea wewe niokoze Mungu wangu, nakutegemea wewe unishike e Baba. Nishike, nishike mkono e Bwana, usiniache mwanao nikapotea. Nishike, nishike mkono e Bwana, usiniache mwanao nikapotea. Nakutegemea wewe. Nishike Bwana, oh nishike Bwana,
nishike,
nishike Bwana,
nishike mkono Bwana.
Usiniache Bwana,
usiniache nikapotea
Bwana.
Nishike,
nishike
mkono Bwana.
Usiniache Bwana,
nikapotea Bwana.
Nishike,
nishike mkono Bwana.
Usiniache Bwana, usiniache
nikapotea Bwana.
Salama Bwana,
nitakuwa salama.